It's a brandy official. Again and again. Oh, yeah. Knowing my God is a magical. Bulishi munch kwata ko chiri runo. Bula mubunyo makuba molinayo. Leka msabe to stay in love long. Long, long. Kubani no mukwano. Long, long. Kubani no mukwano. Love is nice. Love is nice. Amufanana okuja kwa malaika. Ye malaita newemba mchizikiza. Ya mulisa nengo berera. Nengo berera. Kubanga ye my bodyguard. My bodyguard. Kubanga ye my bodyguard. Long, long. Kubani no mukwano. Long, long. Kubani no mukwano. Love is nice. Love is nice. Omukwano guli nice. Love is nice. Love is nice. Omukwano guli nice. Love is nice. Love is nice. Omukwano guli nice. Love is nice. Love is nice. Omukwano guli nice. Kwano tegubula mwakanzali. Na wapagira ojaga mbafazali. Jogera vya lali siko zisabia rali. Siko zisabia rali. Jogera vya lali siko zisabia rali. Badolo mumu ita my sweetheart. Message yumu kwa ni umanga sukari. Na wampagira ujaga mbafazali. Chukira vya lali siku zisabia run. Siku zisabia run. Chukira vya lali siku zisabia run.